twatiganire makiuga tene weiganetieme ukijira ati kukiritio na nderue hakiri wena nyingi cia gucaria rimira ciana anduke ugure kuria wira nigukiruta rimira ciana anduke ugure kuria wira nigukiruta